C'est drop pas.
ZWAP.com. Moi c'est ni big man ni quoi tu ghetto. Avec qui va believe mon filoto life is too short. Aki na popole sam tu parle quoi ma potato. I just want to maintain my future. Ni funo maintain a future. Ndefu aisha uku maintain a future. Inka kunge ko mayona te ate. I just want to maintain my future. Ni funo maintain a future. Ndefu aisha uku maintain a future. Inka kunge ko mayona te ate. Dear Jesus, chino chaka ni funa success. Ndalema kufight. I want peace. Monga mzenga ni kale big boss. Ni tulukusha. Lapu ni tena nti ni funo pisha. Ubu chushi mgete what pressure. Kwa tine bo. Utuono kama nasha pa destiny kwa nizai peza. Nalifuma kutia liyebeneza. Akishali mulae filipeta. Furupatia ni nifuno chita enter. Chuya maps, ninasi ya kugona these days. Daily choma nilemba mabuzz. Bashie mase kulani madoz. Monga this my wanna be famous. Ndine kamela future ni ikupa. Nalipita umfingi fali ipupa. Kwa timenshi mgemu ndekolopa. Ndefanka vepa top kwa tinichopa. Mwese ni piki mani kwa tukuketo.
Azengi sopiri kamu filoto na fili too short.
Akina popole sa mtupale kwa tima potato. I just want to maintain my future. Nifuno maintain a future. Ndefu aisha uku maintain a future. Inka sungeko mayona te ate. I just want to maintain my future.
Kamfana kama buzz. Semse ni kamba waiku, mtu wanga ndine future pusha. Na ine ni mafuna ni kama ngire makoro na ine nyumba. No wonder everyday niga kuseni ni maspeza ni zoba. Sindine cut panzuga bla, veni kamba sinitoka. Usani onere moka peza everyday ine ni kunwa mowa. Nangu nikolewe, maniga mapresha na sofa. Sofa peni kamba kumbari, mtu wanga ni manga poba. As a future pusha. Nifuno manga pogona. Fusha yanga ni maimentena. Paka day nizare mera. Never give up. Iyo give up, kanonga nafa.
Ninasi ya kugona these days. Daily choma nilemba mabuzz. Bashie mase kulani madoz. Monga this my wanna be famous. Ndine kamela future ni ikupa. Nalipita umfingi fali ipupa. Kwa timenshi mgemu ndekolopa. Ndefanka vepa top kwa tinichopa. Mwese ni piki mani kwa tukuketo. Avengi ba believe mu filoto. Life is too short. Akina popole sa mtupale kwa tima potato. I just want to maintain my future. Nifuno maintain a future. Ndefu aisha uku maintain a future. Inka sungeko mayona te ate. I just want to maintain my future. Nifuno maintain a future, ndefu aisha uku maintain a future. Inka sungeko mayona teatia. 1, 2, 1, 2.
ZWAP.com.